Ekitongole ekyebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu Uganda basumuludde ebibuuzo by'abaana b'ekyomusanvu ebyali byakwatiddwa ekaliro, nga bino baali babikutte ku masomero ag'ekaliro eyo lwa muze gwa kubbiranga bibuuzo. Era amasomero ag'omulimu Budini Primary School mu Kaliro Town Council, Bulike Primary School obeera ogenze Nansololo mu ggombolola eryo na Waikoke, eyo mambuka g'obugwanjuba, Nkonte Primary School obeera ogenze Budomero mu ggombolola eryo, ng'ebibuuzo eby'abaana byali byakwatibwa lwa kubbira bibuuzo. Era amangu ddala gwe yakulembera ebyenjigiriza ekaliro agamba nti babibawadde olw'ensonga nti bagenze okubyetegereza ng'oboolyawo abaana baali bakonjedde bakonjere. Ye sipiika w'ekaliro kye Malex agamba nti omuze ogw'okubbira ebibuuzo muze mubi, guddiriza omutindo gw'abaana mu nsoma yaabwe. Omwana muleke yeemenyekera ayitire mu ddala ly'anaabeera asobodde naye ng'akozesezza mutwe gwe.
But the good news about it is that Bulike answered the questions and really Bulike proved the doubt that was there. So they released their results and the school got 23 first grades. That is Bulike. But he tell those ones, if they have been cheating, let cheating stop. I repeat, schools who think they will advertise the school through malpractice is a bad practice. They are killing those children. Although they can now get more learners and get more money. That is a bad habit.